wadmaasanta hay walaalka maxamed ciise muassasada warbaahineed ee alkataaib ayaa waxay goor dhow baahisay ballanqaad ah in ay baahin doonto kelimad muhiim ah oo uu jeedinayo sheikh axmed cumar abu cubayda amiirka guud ee xarakad ashabaab almujaahidiin kelimaddan oo ciwaankeedu u yahay fa in tawallow faquulu ishhaduu biannaa muslimuun ayaa amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu kaga hadli doonaa arrimo muhiim ah iyadoona lagu wado in saacadaha soo socda la baahiyo ogeysiiska la xidhiira kelimadda uu jeedin doono sheikh axmed cumar abu cubayda ee ay baahisay mu'assasada warbaahineed ee alkataa'ib waxaa lagu sheegay in kelimaddu ay tahay mid muhiim ah oo uu sheekhu kaga hadli doono arrimo xasaasi ah inshaa allah marka ay soo baxdo kelimaddan ee dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay ka mid noqon doonaan dadka ugu horeeya ee ka warhela